Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Kala tari sappo titi lewru Octobre hitande 2015 sappo yamde jabbirima silimaaji chapanɗe nayyi e joyi miɗe e nder maison de la presse Bamako jotti nono ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. On kumpititi wiide tokkidaltoɓe kolliti wiide ɗum wonon kala siiɗi ana kani uttetolle sappo jene lewru Octobre warondu wiye tawede fuu ila wakkati joni tiiɗalaji puɗɗi yedle hen hollitinde wiide kaaki kanɗi jangguinirde fa yettede musengaɓe kamɓe jangguinde toon. Gubnotirtoɗe plateforme ɗe kañum gubnotirtoɗe asawaɗeɓe fuu ɓe kolliti wiide wakkati joni o fa jaam e deƴere ñiɓale saha leydi meɗen ndi école ana hani utte taw ko yawi jande ana hani ñiɓude to les majjuduɓe jooti ɗum wonon ko keƴaɓe laamu koɓɓe jano tokkidal to ko ɓe mbi wakkati joni ɗum hani naɓude ɗum won kaldal e kawral ngal yesso. Jaleñiɗiɓe noddirte ifo ras kañe ima radde wakkati joni o hollitamede ɓe fuu ɓe dokkidiri juuɗe le cakkiti yontere nde to ane fisto hollitinde wittanɓe jafidiriki hono ko ƴaɓɓino hakkude mabɓe ko wala fuu muɗum humpini ɗum wono ko ɗo waɗi ley saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ɗum wonon wakkati joni o yuɓɓo inɗe yimɓele keddiɓe to makkatoɓe nokku noddirteɗo mina wakkati joni o yuɓɓo inɗe o ɓeydiki ɓe mbi mallinkoɓe ko yaa temedere e capanɗe joyom e tatomo keddile hen jetto goni barmuɓe ko yaata temeɗiɗo e sappo ɗiɗo ɓe goni ɓe jiitaka fa hande sikiraɓe ɗi wono kabaruji mawɗi mi jogini on ɗo hande ɓi bisimilla moɗon e heɗade. Oɗo kabaru wakkati joni o yettimi ɓe kolliti wiide ñalawma hande o ɗum wonon yimɓele bomɓe sumbu kañe paali mobile aji ley nokku noddirteɗo doro iɗum leyi laamu gaw o le majjundu hollitawede ɓe karbiki yonkiji yimɓele ko yata jeegom na woɓɓe du kolliti wiide ɗum yaaha yimɓele sappo ɓe yonkiji mumen karba to ɓe kolliti wiide du jeegom woɓɓe kasen barminama toon yoga e barminaɓeɓe fodde hollitawede yo civil e mbaraɓe du yo civil e noon ɓe kollitiri wiide le majjundu hollitawede ɓeɗo yimɓele bomɓe sumbu ɓe cumi to mobile aji ɗiɗi caggal muɗum nde ɓe bittiɗi e moto ngaji mabɓe ɓe kolliti wiide ɗum won l'école ana hani ɓantude le laamu kidal o le sappo e jeena lewru Octobre ndu waroru ndu le majjum ɓe kolliti wiide laamu o ɗon hani wirfitade to école ana hani ɓantude toon le majjum ɓe kolliti wiide ila wakkati joni o tiiɗalaji puɗɗi yedle hen ɗum won kaaki école fa yettoyo musengaɓe kamɓe jangguinde toon ɓe barke Cissé.
Ocha fakkiti wiide ko warata e cuuɗi école ji temeɗe nayyi e capanɗe joyyi e nayyi gonɗi e ley commune ŋaji capanɗe jeegon ley région ŋaji Gawo, Kidal, Motti, Ségou, kañum e Tumbutu. Ɗi école ji ɗi gollirta no haniri ila hitande 2014 warde hitande 2015. Ɓe kolliti wiide ko jaali e majji fuu uddi ila nde baasiji ɗi kuɓɓuno hitande 2012 nde yoga e majji uddi e ley sakkite baasiji kuɓɓuɗi hikka ɗum woni Nampala kañum e Tinigou. Ley région Kidal o laamu janguinowo o jaati woni ɓe ngala tun école fuu wala toon udditiɗɗo ley ɗe nokkuji jangguinoɓeɓe jaati woni ko ngala toon seeɗan e mabɓe gonɓe toon ɓe kamɓe dun hakkillaji mabɓe jottaki. Ley région ŋaji tati ɗi hollitama wiide rafi jangguinoɓe ko warata e temeɗe nayyon woni e ley région ŋaji tati ɗi. Ley ñalawma hande o ko warata e cuuɗi école ji joyyi goni ko pelle murtude ɗe daaki e ley majje ka yoga e kabaruji osa ɗi nantini wiide cuuɗi école ji nayyi uditi ñalande ɗiɗi Octobre ndu to Kidal to ko warata e sukaɓe capanɗe joyon jangata e ley classe fuu.
Heƴaɓe ɗum wono gubnotirtoɗe asa waɗeɗeɓe kolliti wakkati joni ɓe beltigile oɗo golle sanne ɓe mbi ɗum wawi naɓude ɗum wono kaldal e kawral ngal yesso du le majjum gueɗe ɗiɗi gonɗe le saha leydi meɗen ndi fo ɓe kolliti wiide wakkati joni o sina ɗum woni ƴeewe yalla hono heƴoji gatte fa jande yirwinede saha leydi meɗen ndi non watta sohono jeeƴere duddengo le saha leydi ndi keɗe kanko noddirteɗo Idrissa Alima Ham ha o ko haali dow hen dow faccitago barke Cissé.
La bonne nouvelle c'est que
ɗum yo kabaru belɗo sanne somen fuu men kawriti kasen miɗe mila ɗum yo golleji mbawɗi waylitidde kabaru o so ni so ɗum laati hunde juutore balɗe fa ɗum ɓura ko waɗi e ley kitale ɓe tiɗɗe ko saabi de en taykitika wiide talki kewɗi tongama ka caggal majji tiɗallaji kewɗi palike golleji ɗi homo fuu faami wiide gouvernement Mali o ana sawani kabaru o anniyaji lobbi nenno pelle murtuɗo ɗe dun faami wiide laamu o ana sawani tiɗallaji ɗi anniyaji lobbi ndenno ana hani ko ɗum firrite fa ɗum sabimbina huncude ɗi tiɗallaji ley saha leydi ndi laamu o nelli heƴaɓe muɗum ley sahal ngal mila ɗum yo hunde horsude sanne saabi kabaruji ɗi keƴaɓeɓe garta daranade ko nayi e ley banggal jande miɗe mila ɗum ɓuuri fuu horsude e ley majjum dunke en andanɓe golle muɗum mbawɗi haggintinde golle o miɗe mila ɗum ɗum laato sababuji naɓɓoji golleji ɗi jeeso so Allah jaaɓi.
Wonon kamɓe keƴaɓe gubinotirtoɗe plateforme ɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi ko kamɓe koye mabɓe ɓe jiidi ɗum wonon gubinotirtoɗe asa waɗɗe koɓe jiidunoɗo Bamako ɗo fewi goto wala hakkude mabɓe ko ɗum fuu ana hollita wiide kaldal e kawral ngal ana wondi e yarde yeeso le majjude ɓe kolliti wiide ɗum hono yimɓele gomɓe le saha leydi meɗen ndi gomɓe toon ɓe kañen kani hollude toon anniyaji mum en lobbi keñen kanko noddirteɗo Ibrahima Diallo wonno ɗo haalude amen mawni ɗo keɗe ko haali dow hen dow faccitago barke Cissé.
pour une première fois
de mila ko bibbe sa hangal joddi ko dun yo hunde lobbere san be joddi ke tiagal kaldal de kawranga fa be tuttondir hakkillaaji tawe walde ciroobe dental leede aduna ngala don goddo fu dun lombaaki be le jonde de be ngaran be tuttondir hakkillaaji do tidal laaji paliidi kabaru sukaabe jeydaabe galle goto joddi fa be piida dabareji baawdi humanaade yirwere galle ngendi fa yotto yaade e leedi edun juha kala neddo mo andana kabaruji di ka menen gombe do bamako do meden kebi tajoral wiide dun fu bamako do dun fuddi so dun funtoyi to anifisto hande government o ana wundi e wadde kala ko waawi denno haana ko bibbe leedi di njoppire ko e mudum dun hunde lobbe
ne merite pas de rester comme ça
sakira bono bayl netri mi joji modo e hollaame bembal ande gal mi noddirta face facebook go
tamani
be quality wiide dum woni hakkunde jaleñi gondi to lesa ha leedi meden di be quality wiide wakkati joni hakkunde on jaleñi noddeted il faut gas kany im gas wakkati joni be fuube quality wiide be kolli anyaaji mabbe lobbi be jafindiriki tiagal ko wadno hakkunde mabbe ko wala fu modon hulbi wala fu modon humpini wiide dum woni bonandaay di ngadi lesa ha leedi meden di hakkunde do jaleñi kay e kanko noddeted hayballa ak hamzata o ko halido hen do facci tangu usman diko
ona di hakkilaaji anakaani faabeede fa deejere warta sahal mali dum walla en gondi de kawral deejere gal ko yaawi kawral yo yimbe nafata yo malinkoobe nafata se malinkoobe hore kawrali hoddube sahal e hore kawrali an holla kawral gal nafirta yimbe fay huunde handen ko wodi ko anahaani ko gouvernement mali kanyi e wallobe aduna fu kuncana dum hore gede de fu anakaani wallude fa deejere warta kawral gal golle fa sukaabe be jangata be puddita fa yimbe tampube batte bayndam ciudi dogotoro tamperu huncho les régions ngaji sahal di fu fawarde e kidal
kanko ministre dum wono kumini do kabaru le sahal leedi meden di wakkar jono holitiwido ane fis worri no hono ko dartete ko mil hebe do hen kanko amadou konate o holitiwido wakkar jono do wono jale ni gondi ton di o mil be ngatta koyde mabbe le kaldan e kawrangal faaje yalla hono gal hani yarde yeso dum non yimbe le keddibe to makkotobe wakkar jono gal gadar yimbe le be diki jati be kolitiwido ko yaata yimbe le ujunere e temede jagom kanyu en keddi ton malinkobe du ko yaata temedere e chapan en joyom e taton kanyu en keddi le hen jattom goni barmube le hen temet ino e sappo dido kanyen gon majjubbe jita ka fa hande kede dum won kanko noddirte Amadou Mayga o yele walde dum won dartobe yimbe la gombe tombe le ndedo walde jati o woni ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
adan mo ana beedo nyande fu midem bama ko men pamani ko fa warde hanki malinkobe njettom barmi temet dido e sappe dido majji temedere e chapani joyo e taton keddi hen yo a adadu wodi hedi maliga ila hanki sabede midem badda nyande fu watti 10h jema fam anda ko heba e le yewgol yimbe le ciudi do mabbe marate kanyi e ciudi dogotoro pelle didi mem jogi fedde wotere de yaha le ciudi dogotoro wotere de du yaha le suudu do mabbe marate fami anda hebe goni heddibe hen dabareji di goni tagu maysaaji di agence ngaji di jogi yudo misoroji fawarde e carte mudun kanyu e manen de lami be haramaini ndokito makato yude kartal warde jaw yo jawe de goni balloje no me anditirta heddibe hen be
kanko hore juleedi ndio Ibrahim Boubacar Keita be kolitiwido mo han yaato France to le nogay di lewru octobre ndu fa yotto yo nogay tati lewru octobre ndu le majjudo mo han yidudu dum woni laamu koobe heewbe to France to tiagal mudu hulitaawiro yida dum woni François Hollande be jahan be jaha be ngaay kawrtal dum woni Senegal OCD gal kede Barke Cissé
hore juleedi ndi dum woni kanko Ibrahim Boubacar Keita o waran o yaha leedi France faada jahul makkongol yo sellinde giggol hakkunde leede didde o waran o yida ton e honorojo makko mo France o dum woni François Hollande den no horebe didon be ngaran be jiida be tottondir hakkillaaji do giggol hakkunde leede didde be jaadan e kawrital baale kumaniide yirwere kebal ley leyde ko jaali e golleji jiidangal fu waran e fawade do tidallaaji gondi ley mali do fayotoyade e kabaru laawi ciekaadi ley bangal kaldal e kawrangal tagal majum Ibrahim Boubacar Keita waran yiida e premier ministre français o kanyun e horejo assemblée mabbe o e sénat mabbe o fayotoyade e maire paris o tagal majum horejo leydi ndi waran jodo yo e battu to nokku nodirteedo sorbonne nokku to janguno le ko jabbi sorrasi en silmintamo ton
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
c'est grave je lorou né les raisons ngadi dibe collectivité accident goto wadi dum non les lamu en songobe collectivité odo accident wadi nokko nodde tedo senay dum wodira en songo ko yarta kilo ngadi joy les majjum be collectivité dum non camion goto kanyu sami to ko odo camion sami ko dubbe bi yimbel nayo barmile hen goto heddikile hen goddo kasina ana hen do nawni ki sanne ko wadi so camion o sami dubbe collectivité annandi to no bi nagge nota be bi dum wari yaso odo camion so camion odo holliti wiide fa worta o ngedo bi nagga dum wadi odo kasara be kulitiwi to kuchalo to wakkati jono yimbe ngombe tobe gonde fiidude dabareji wakkati jono fa be jaya yalla hono be kan yirwiide to kabaru demal le majjo kawrtal holli tawer wadi to kuchalo to ko futi yimbe temeta to jehili ngal do kawrtal fa be ngada yirwer kabaru demal le nokku noddete do zongwa le majjo do wala fukul fa nangal do kawrtal fa be jaya yalla hono watte fa nyame fa haara dum nyibale laamu kuchalo o fo e mangal mudu lanni be ngal do kawrtal walde noddete hier hokkindiri juude e agara jakkal mudde garanti min rew fa do kaydo be kulitiwi dum non won neddo goto jiyaado tan humbale mayo kayngo ko odo neddo yaaton ko yama dum wonon yimbe ngombe dan dangere ton be kany en ji odo neddo so be kalini dum won laamu goddo to yimbe le pompier be ben je so jewoy odo neddo be tawi duye cukulel pamaren gi dum warta duubi sappo e didi ngir cukulel balewel du wala fu kardanti ko be tawi juudo makko sakko fa famte yalla hoto odo suka iwde sekira do katte nyalom hande kabaruji meede di hollitinde wi tawakkat jono watto nangiri en juude ngad kedde heedade hono andir onno tan do e seeda yewtere meeden de ana wodi.